Zed like Mr. Zedim. Skyboy Baza. Jimu Sifo Yoyo.
Vama labu, not anymore, I never be. Unga ende. Olo sindi ne type yako. On sinza ka poza na naiwe. Ivi vama labu, not anymore. Abba it's over. Baby it's over. Baby it's over. Baby it's over. Sisi zaka poisona it's over. It's over. Baby it's over. It's over. Abba it's over. Mama love, not anymore, I ne baby, unga ende. Ivovo kwezana, not anymore,
baby, unga ende. Nichiteko break up vachikondi, monishwela kubalonguli nani saishondi. Zamala tozi lufanga fela losi. Moni shwela kutula pilo kuu kwa tivose. Mwagona kuya kapa na kuni latula. Malato aneto kwikapa mwatisa mkua. Hata zeni wonanga kakuli kiza wukuwa. Ispete na panga malitha ni kubaskuwa. Ai, niya mufunduka nilike nina pechi. Yele ni katela ni ine ni fabeni. Faspula inakuwa pola ni ikaba mateze. Ni sala ikakuli za malato ni kateze. Za kukuti sana ni mina kimbamba. Loko na kuina January to December. Anipo minani kana ni mitamba. Mufelile kalenge sesi wolile simbamba.
Mama love, not anymore, I ne baby, unga ende.
Seshenke swagire
pipi.